Yep.
Classic music.
Ulivyoje tapika umamae, yani wendo mauma. Itambele wako shangae, I'm proud of you my uma. Nishogo pie, kwani endie, wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah, woman why you do me la la like that? You make me sing na 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 na, she got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani, yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani, au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesareni. Sina sera, sina agenda, sina pakwenda, mtu ukipenda danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Nibujitha bika umamae, yani wende umauma. Itambele wako shangae, proud of you my woman. Nishogopie waliendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. 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 You too much sweet. Unapotaba samu unishiham. My lemon, my sugar, sugar tam tam. I'm proud of you my woman. Miso gopireo, na wendo nyota ya kamchezo. Higara makuna chade zodezo, wambie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia, na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia, kasha vua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka, naruka ruka matuta. Tuta, sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Wakinuka kikando bala.
Livyojitha bika umamae, yani wendo mauma. Itambele wako shangae, I'm proud of you my uma. Nisho mapie, yendie, wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio. Fagio.
Stars. We're gonna Darasa.
Yep.
Yeah, Baba. Ooh la la. Baba.